as entertainment. Konko
DJ Miles Kenya.
Vicky Bande.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kijani usiki umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya.
Miles Entertainment.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kijani usiki umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya, ukichoma picha utapewa hashtag, apo Twitter utatrend. Customer Kenya, nusema asanti. Na niye amelipa, naseme asanti badale ya muzaji. Karibu Kenya, tunatabia zetu tu. Karibu Kenya, sima saimara tu. Tunamadem, peng. Mamorio mabazeng. Lugha taifa ni sheng. Karibu Kenya, tuna madem, peng. Mamorio mabazeng. Lugha taifa ni sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail? Kuda nilituma, kwani hukuiona? Hiyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua huyo arudi. Mkenya kenda choo naone kuna mtu. Bado atabisha naulize kuna mtu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema tena sana. Na tunateto umetuweka. Karibu Kenya, tuna tabia zetu tu. Karibu Kenya, sima saimara tu. Tuna madem, peng. Mamorio mabazeng. Lugha taifa ni sheng. Karibu Kenya, tuna madem, peng. Mamorio mabazeng. Lugha taifa ni sheng. Kanairo, excuse ya Mkenya akikunyima pesa atadai. Buda, I wish ungenipigia mapema. Awezi imagine nilikuwa na hiyo pesa nikatumia mother. Sai tu. Ukikuja Kenya heshimu watu watatu. Akina nani? Mwizi, polisi, kegonyi wa matatu. Kwa nini? Uliza Mkenya atakwambia sababu. Tunapenda sherehe, tunapenda mneti. Watoto wa Kenya ni warembo, watoto wa Kenya ni mapainting. Okonkwo, karibu Kenya,
dogo mikuu.
Tuna tabia zetu,
tabidi wanijue.
Karibu Kenya,
basi weka mkono juu.
Si Masai Mara tu.
Vile na bambam, polisi wana ubaya. Demo wako vile mahanjam, na misi na ubaya. Kuseo nite handsome, uskizo nite kaya. Felicia na Alicia, even though mini liwa akwaya. Kukulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tami hana taya. Hakuna kila kitu hana gani haya. Mtoto wangu kitu wa KU mtakata. Hakuna gama somo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ya shaju wa reproduction.
Ndovu ni kuu, tabidi wanijuu. Basi weka mkono juu. Yes you. Ndovu ni kuu, tabidi wanijuu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Liku kasiku lakini kombato ni custom. Benga nalia,
mi upenda vile una love njo.
Majuzi taki kolona girl, please put your mask on. Nekwende tepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jine apili ni mwende. Minasikia mademu wakamba, wanapenda make. Kamekari bam bam, kana kaka mamaraya. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam, na jine ya kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so video let's go required. Uficho make you a must do, pata PhD. Tupatana now, Kilimani kama CUST. Social media, no social studies. So nowadays, ukitaka kutikitha, we mambie mkafanye GHC. Wala wamesoma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction pia syntopic kwa biology. Wala kuna chemistry Pamela can just follow me. Mile ndovu kubwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki staki mbogi ni screw. Munataka mblande kiasi ndio munisu. Isiti ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR, washaji wa ndovu ni cool.
OG. DJ Miles Kenya.
Basi weka mkono juu. Yes you. Ndovu ni kuu, akiwa layo shatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Okay, mbebe, mashana mbe napenda form za kunlenga lenga. Anakam lami but inami ya mesoteka. Nimezo ya njerinda, luna violeta. Nimezo ya msupa, kinroll ya kavela. Atena gorilla, wall, siwezi penya. Unadai mate na uko form za ketepa. Kauwezi buy your drinks, ibasi kwenda. Mina kupa kiss kwa Chris na kill your status.
Tabidi wani juu. Basi wika mkono juu.
Miles Entertainment.
You said she was all you prayed for and more. You said I'll never see you again. And just like that, my dreams are no more. Selena Swally, you're my oh I. Selena Swally, you're I, oh my. Selena Swally. Why are you calling me?
Critical Chuck boy in the building, chilling with DJ Miles, Kenya's best DJ in the 254. Everybody stand up.
Yeah, I'm trying to reach you. Girl, I know you need someone to speak to. Pardon me for what I did. The heart can be deceitful. What I did in the past is not okay. I admit it. That's why I decided to express it through the lyrics. So Shikasimu, Shikati this time. I know that you're mad na naelewa, it's fine. But what will you achieve na kukosa kunisikia? Na we mwenyewe unajua unanimiss pia. Umeni block IG so siezi kukuhola. Ukani blacklist life pale kwa true caller. What a pity though, inakatu na cheza breaky show. Ndo sikuoni squeezy na sikio natembia ukitipito. And side shows all new si muhimu. And hopefully utawacha kula ndimu. If you can leave it in the past, na shukuru. So come on baby girl, shika simu, OG.
Umenichemsha ubongo baby nimekubali. Just like a sweet melody, you're magical but you don't know. Umenichemsha ubongo baby nimekubali. Baby nimekubali, yeah. Ndaka kubye simanyi. The way you shake your body. Show me your busy body. Nobody know who but you. I wanna choo-choo-choo-choo-choo. Me gonna choo-choo-choo-choo-choo. I wanna choo-choo-choo-choo-choo. I choo-choo-choo. Me gonna choo-choo-choo-choo-choo. Choo-choo-choo. The way you roll your body like a dicey.
me the sugar, they are tea. Calling me the honey where they all be. Anything you tell me, I they believe her.
Miles Entertainment.
Showing me around like I lost my way. Telling all your friends and I me be bail. Baby, see me, I don't they believe her. Tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you not show me, make I know now. If you don't love me, tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you don't show me, oh, make I know now. If you don't love me, oh, make you don't talk, say love me, oh. Aye. If you don't need me, oh, oh, not gonna talk, say you need me, oh. I take this love, oh, seriously, oh. Maybe, oh, make you not play me, oh. Not gonna talk, say you love me, oh.
Finding this world, and it doesn't matter, baby. Got to choose one already.
So tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you not show me, oh, make I know now. Yeah, if you don't love me, oh, tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you not show me, oh, make I know now.
If you don't love me.
Together by slick. Oh my god, I've never seen my bottom like this. See the witch who love who come and jump like this. See the junk in the drunk, I had to bag a right quick. Feel like magic, my together, all together by slick.
She say she got a partner, me I got one. But me one tap, what a conundrum. Never seen a girl who gave me vibes up. Never seen a girl with biggie bum bum. You know me got a lot of girls around me. Steady get the lucky then the honey. And that is why they love to love to love me.
Knock, knock, guess who's coming to dinner? Fred Mista is a major leader in a Beamer.
Guess who's coming to dinner? Oh, na, 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 na. You know, say you got what me want. And I'ma give you whatever you want. So baby, come give me some love. Oh, na, 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 na.
Oh my God, oh my God, oh my God, oh. I've never seen my bottom like this. Oh my God, oh my God, oh my God, God. I've never seen my bottom like this. Oh my God, oh my God, oh my God, God. I've never seen my bottom like this.
You tell the man there's not the issue, come and boom, boom, turn up. Head at my shop, it come and boom, boom, turn up. And if I'm with my Barbie dolls, you know the whole crew done up. Yeah, we done up and plus the pom pom turn up. Stranger, looking for some danger. Ride it like a vodka, fierce of an angel. This one, yeah, I'm major. UK out to Asia. Pull out in the range, got them beeping like a pager. You know, say I'ma give you what you want. You know, I got a body you can flaunt. You let me come first, I'm in the front. He like kicking it with Chun. I'ma diss him when I'm done. Cause I'm back in my bag. Throw your rag, throw your flag. And I'm running up the tab. Cause I love popping tags. Got Moscato in my cup. Popping bottles in the club. He said,
no, no.
I said, who's that?
Guess who's coming to dinner?
Fred Mista is a major leader in a Beamer. Guess who's coming to dinner? Oh, na, 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 na. So, you know, say you got what we want. I love I give you whatever you want. So, baby, come give me some love. Oh, na, 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 na.
DJ Miles, Kenya.
Fill up, baby, fill up. Baby, feel on me. Pull up if you're feeling lonely.
Miles Entertainment.
They call me Megatron. Just did a telethon. He got my jealous on, and I get my jealous on. I f*** him like I miss him. He just came out of prison. We talking shit, but they ain't got a pot to piss in. My name is Nicki M. I'm in a sticky Benz. That mean it's candy apple red. I'm Barbie, this is Ken. That is a Fendi fact. I'm with the 100 max. Oh, this is custom made. Donatella sent me that.
Fill up, baby, feel on me. Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, feel on me. Pull up if you're feeling lonely. Shut, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm shut, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm
they call me
Megatron.
Shorty's a Megacon. It ain't about the race either, it's a marathon. I put the squeeze on him, throw up the bees on him. That they're clapping on the dude, Hercules on him. My name is Batty Batty, I keep it tight for Zaddy. He keep it coming, coming, he ain't even dropped the Addy. Trunk in the front, front, I need a blunt, blunt. I own my own Moscato, we getting drunk, drunk.
Everybody's standing up.
Diamond and platinum, they pan your wrist them.
Love you with your ears on. Your love skin tight and clean. Baby, a bedroom sentence, yeah.
She said, ay, ay, ay. Believe me, you are my baby. Loving you right by me, girl. Loving you wine by me, yeah. Ay, ay, ay. Believe me, you are my baby.
That body they so thick, say she loves in the vein. Them a so the papi feet. So me take her road, she go up on a trip. Ex-boyfriend a pass and a anyway a sip.
Position, for the soda land. Yeah, the body good, you never ever kill a man. We in love, yeah, we now do no division. Yeah, good as me, don't do the revision. She said, baby, me love, oh, you love me. Me say, baby, yeah, me feel the same. Boy, I can't say, my queen is ugly. He pretty like in our embrace play.
Any minute now speed. Come last when you don't take it.
She said, aye, 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 aye. Believe me, you are my
right, yes, sir. Now tell me, say you can up and down just like a seesaw. Young and you fresh, girl, you know you bra. Cation time, we got another Nasa. Relax your mind, baby, you're there spa. Tempted to touch me, you know where you are. Position this or anything, me see a lot. The road will rock it in a smooth like straw.
Position wine for me. Take your time, slow wine for me. Girl, you bump and grind for me. Smile for me when you are wine for me. Sit down, girl. Sit down, girl. Girl, your body right, you love me, girl. Sit down, girl. Sit down, girl. Sit down, girl. Girl, your body right, you touch me, girl.
Watch her now, girl, start up on her head. Charlie's sweeter is like she wanted. Say she miss me like couple boy leg. She glad say she give me and me glad say me beg. Talk slow upon the anointed peg. Shoulder available, put up your leg. Remind her me of the charm and take a reg. Now you say time in a loaf like bread.
Position wine for me. Take your time slow wine for me. Girl you bump and grind for me. Smile for me when you are wine for me.
About the pum pum brave.
The man ya look slave. Put fire up in a me whole start place.
Boom off me body and done. Boom off me body and done. But it off it the fun.
Rev out me body and done. Stab out me belly and come. Teacher me now run. Take wine.
Now you love the ride, now you love the sex life.
Oh, you mean bass, but me hold too tight. And you fuck it every night, make me walk and wine.
Janu, net the position, ya hun. Pussy me a punch, titty nipple for me lunch.
Wine in a me, cause me love it when you drunk. And crashy bench truck in a me Ferrari front.
Hooking at you all night long. Fucking at the dark like gun.
Me no afraid, I know you see them me ban. Come slam dunk it like LeBron.
But from a barn in a bed, make your ball. I did please make me go on.
You must be mad. Bet you say me make you run out of this.
Bet you say me make you sit down and pan.
You attack your team.
She love come back way. Can't tell the pressure but the boom boom brave.
The man ya look slave. Put fire up in a me whole start place.
Boom off me body and done. Boom off me body and done. Rock it off it the fun.
Rev out me body and done. Stab out me belly and come. Teacher me now run. Babes, we a figure stop fucking her.
Talk ya talk and you love it so. Turn back with you bend down no. Ah, don't move, make me push it in.
Again, babes wa make. And the first four round did connect. Oh, so you love it, you want fuck it. Alright, got the babes, got there.
Hooking at you all night long. Fucking at the dark like gun.
Me no afraid, I know you see them me ban. Come slam dunk it like LeBron.
But from a barn in a bed, make your ball. I did please make me go on.
You must be mad. Bet you say me make you run out of this.
Bet you say me make you sit down and pan.
You attack ya.
She don't stop one way. Can't tell me pressure on the boom boom brave.
And your lies,
sir.
DJ Miles.
Kila nikitaka kwenye line. Bila shuwaini. Kwake nimelewa kama waini. Chila lila. Yesi simizi na migegedu. Tunagegedu wana. Nilivyo sina chisi. Tajiru wa mbegu na mwonga na mwana. Baba mdenge mama mzalamu. Unorake la kurithi. Kafunga tenge mwali chakaramu. Shetani mwana ibirisi. Ipu, uchungu. Mwana nyuma umejaza kishundundu. Kwenye zipu, kuna kirungu. Usikamate utawaita wazungu. Babu mkuna nazi. Tachota makishi nani. Na msuli wa kionko wazi. Mambo yote hadharani. Ogogogogo.
Mtoto anadaka. Uri kipa. Unyari
wa beta.
tena kikata nai.
Unavyo baby, unavyo yoga, niwaonyeshe. Acha uniche sana, unavyo baby, unavyo yoga, niwaonyeshe.
Asa komesha dengu, dengu, baby dengu, dengu, ringa dengu, dengu, deka dengu, dengu wakone.
Kanifondala migu, anataka nipite peku. Kundu chinyu, anifikishe kwetu. Tamura vya kitumbua, rojo ya embe kibada. Odari kunengua, miunu ya ushubwada. Nyuma kalisa sambua, kafungasha mitabwada. Anavyo tafuna mua, kakivogoyo dada. Katoto kama inainika mwana, kukapandizi banana. Nakapeleka kwa mama, mama, mama.
Dango
kama kuku tokimbi sana, kanaibuka kana zama. Kamuli kana balana, lana, lana, lana.
Kazote apa, mtoto anadaka ulikipa. Unyani na wabeta, tena kikata na ikikisa.
Baby, aje mchisa.
She says my love is original, you be
original.
She says it's sweet and digital. My baby, my sweetie, I kupe tuzo mapenzi biti. My darling, my sweetie, za kweta ni uwa bipi. Mbomo mbaba ya ni sawa sawa. Usinyumize ume nikanivaba nkawa chawa chawa.
Okay, kiss me baby.
Baby, nobody's on,
nobody's on.
Nikuite sweetie, na umwagi kaunyagoni,
kaunyagoni.
Penze makida tucheze mdako, kibaba baba John,
kibaba John.
Usiku pipi, ukesho kilamba koni,
kilamba koni.
Baby, love, it's a beautiful thing. Art, for you anything. Love, it's a beautiful thing, yeah. Oh yeah, yeah.
My baby, for you anything.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh baby. Elewa wewe, wewe, wangu wa moyoni. Ulivonjaza nipumoni, hakika mwengine sio. Uwe zawadi, uwe watamani. Kanipa maulana, oh maulana. Uwe zawadi, uwe watamani. Kanipa maulana.
Familia ya wakaima, agama gezi gonsalida ya wakaima.
Nze sibikiri zibia wakaima Sirimba sibia gale bebia wakaima Ila sifana nangaba wakaima Mwano kati nsibi sango koto Haba kulaba kuba gamba guli chito Zenya kujayo na manyigo umubutu Kubanga vyo mkoze sa baby vya ndigito Unaigeza geza mokunoba Chukida waje tufute baby nga tutoba Omfumba nga fumba majibo hilo Omutimu kuzanyi sangazanya tuhilo The way you wind your body, you shake your body Okubisa masanya laze munda muli Koyagala nsumuru rene huwa letinga temu simu Wanse vinga mungo wachapa Adama gezi gonsalida gawa kaima Nde sibikiri zibia wakaima Sirimba sibia galebe bia wakaima Mailo Sili familia ya wakaima Adama gezi gonsalida gawa kaima Nde sibikiri zibia wakaima Sirimba sibia galebe bia wakaima Mailo Ila sifana nangaba wakaima Alright then
Bambanga kamfuko kakiwa na do Jaba inakamata madoba zikiwa kwa form Happy na bambanga manoma zikiwa kwa form Reggae inakamata warazi wakiwa mandom Mweka don't disturb kwa mlango Mili mbili ya wawili wawili kwa tango Sediangu ya left watu wako right angle Mateso ni ya beberu mateso ni ya mama kambo Hide mtukizefa jumambanga wako area Kafyu inakatsia sherehe na mamorio Kesho ni weekendi tunashikisha kisheria Kila mtu pewa pombe kacha njo ya polio na yende sana
Donjo
Miles Entertainment
Sirena Donjo Donjo Wawane vile Sirena Donjo Donjo Sirena Donjo Donjo Wawane vile Sirena Donjo
Sina la bom bom shile Pide na lala sana mbona na delay Kwani hajui femini kona form today Nime pull up na mambogi zaka sana za kile Lakini mbogi moje charudi home na mkia Mbogi ngini charudi na story za kusikia Kwani jana kulenda jemi siwezi kuambia Mini kikari mizinga si watu hukaribia Nishia retu na kula kauna do kula vako Rotejo miungo janganganya noma kwa sako Before nifike mwiki mushi kama njiva santo Niko Milan nimepiga kama njiva uptown Nende sana
Donjo
Mawili yote sina Tunaanza jikoni Paka varanda ni tolindi Mayama
Yala 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 Yala
yala Yala yala
Yala
yala
Yala yala
Zito
Yala 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 yala
Hey 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 how you doing? This is my remote and you're chilling out with DJ Miles.
Tungezaliwa zamani, ningesema penzi togo. Tulinywe kibarazani, tukitafuna maboga. Nimekipanda uwani, kibustani cha uweoga. Tukishiba biriani, baby tule mboga mboga. Sasa polisi wanini, nikikosa nikamate wewe Mahakama ya nini, nikikosa ni hukumu wewe Penzi chupa la balimi, tuligide bebe adi tulewe Vinde kesho wevya nini, kifarango ni bebewe mwewe Uwaga sioni, ninavyo ipanda milima Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina Tunaanza jikoni, paka varanda ni twalindi
Mayama
Yama yama
Yama yama
Yama
yama
It's your favorite boy, Cash Kid on the track
Yama nga, napenda life, napenda dema na jidai Ata mevai, kama ni luku piga white Ni kame die, ako machingri mangwai Na be a light Kukata maji ni sheria Warugera ina machuchumia Hiyo ni mwiko si miu omekalia Ni sheria
sheria, lazima mfuate juu ya serikali, askari sura yake wevi kaya kali kali sa,
lazima ufuate kodi
sa kodi basha tuwezi get cozy corona corona tulishikiwa kwa kona na mbona unaendesha ni kama uko na kolera
afande sa
sheria pia ni wera kukata maji mnajifanya musa na nusa watu hii mliobana ni ruhusa kipusa this time tulibeba jovi ndorende hatuta hata za
hoi napenda life napenda dema na jidai ateme vai kama ni luku piga white ni kame die ako majingri mangwai na be a light kukata maji ni sheria warugera ina majuchumia hiyo ni mwiko si mi uo mekalia ni sheria na itaki masheria sheria
Mbuka Niki Blacki na zinduka Shitani ya mbipanda jini mkata kamba Zirikali na pindua Mindo kiboko yao Wakisleki tunapita nao Tena haina kuchao
Yani uu baby wendi mama yao
Afane pita ndani Yani we chuma inalala ndani Shamra shamra za kipapi Uu we enjoy the party Tunapiga shere Yani mpaka kuche Tunapiga shere Yani mpaka kuche
Mima nga Napenda life Napenda dema na jidai Ateme vai Kama niluku piga white Nikame die Ako majingri mangwai Nabia light Kukata maji ni sheria Warugera ina majuchumia Hiyo ni mwiko zimi uomekalia Ni shere na itashifima sheria
Ataka dem kazuri joka kovero Kisham sham kinyam kitam tam Shuka na ngeo sezi menda taka pedo Dem ni kafupika na penda magendo Ngoma ni kaliuliza makurutu ganga Ngemeba kishangwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo
Shereni meja tumekujari na tamba Tulibeba meja yule alifanya bablas Buzi ndo rende tu Na rogadi wakamba Ole kitanda ole ole kandanda Tingisha kichwa na kisha kama kedandruff Kingfisher na picha shanza piga lap Snap snap sana deku jiponyo Yap yap Kijidem
kukona Kadem kazuri joka kovero Kisham sham kinyam kitam tam Shuka na ngeo sezi menda taka pedo Dem ni kafupika na penda magendo Ngoma ni kaliuliza makurutu ganga Ngemeba kishangwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo
Besa sabuni ya ro inafanya nini kumbu Bash na weke minyo na kata maji kino Mapenzi mwanga dingo nyoko irudi kwa shimo Luku ni fly dingo inapiga sipo Stivona Mwa sijali kwa unachali Neza pita na wewe bila tatafadhali Daily niko majani mbuzi yuko angani Munyonga taitu za manki hapa sitani
Hakaka dem kazuri joka kovero Kisham sham kinyam kitam tam Shuka na ngeo sezi menda taka pedo Dem ni kafupika na penda magendo Ngoma ni kaliuliza makurutu ganga Ngemeba kishangwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo
Ni aje msupa
Ni aje
Niko na talent
Kagani
Neza fungwa bra na mkono moja Unataka kuona
Siwezi mai
Okay, keti chini, geuka hivi Wacha nchezeka mimi na ulimi Usito wenda kuchapa na yomini Chali yako kwa simu, kelele Chali yako ni stress, ye ni msenge Mpike block, tupike sherehe Usilie mami, sikiza magenge Ndakutoa stress na nikupunguzie nyeke
Akakadenga, zuri choka nukera Kisham sham, kinyam, kitam tam Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo Demi kafupika na penda magendo Ngoma ni kaliuli za makurutu kanga Ngemeba kishangwe kelele na nderemo Shabra shabra kelele na nderemo
Akufaju, akila mtu wapandani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna Akufaju, akufaju kila mtu wapa ndani kufatu. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna.
Nime kam kwenye bez na kabla nyumu, dansal dansal netwa kufatu. Nime kam kwenye bez na kabla nyumu, dansal dansal netwa kufatu. Benjoni, bend your shoulder, legs are teeth, now in your order. I do the right, I do the left, I do the right. Akufaju, akufaju, akila mtu wapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju, akila mtu wapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna.
Here we go, here we go. New style kufaju kwenye dancing floor. Nona batoto na wa mama kwenye maleso, wanakatika kufaju is thing on the so. Wewe ni deme bushika meza, wanza inamo wanze kutingisha. Unanibamba mtoto wa Hadija, takukemba mtoto ntakukemba
hey. Akufaju, akufaju, akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju, akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida.
Miles Entertainment.
Beep beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer,
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli. Kangoma ni genge, kwa mikrofoni mini mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita jona watiaji. Nikiserereka, napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya matimoto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer,
DJ Miles, Kenya.
Everybody stand up.
Mnabebwa kwenye ma playlist. Nasikia mna ndugu na hawa journalist. Na vipi kuhusu hizi beef za kule na huko? Sijui kuhusu beef chief, mimi nafuga kuku. Wapi nani lini? Who when why? Who am I? Maswali kispy. Una wifi? Wifi sina chief, mimi niko na wife.
Unaandikiwa na niki?
Sijui hiyo kalamu jomba naandikia biki.
Natoa nyimbo nyingi,
sikumbuki kutoa nyimbo, mimi natoaga hit. Eti who am I?
Tabasamu juu ni meza ya mabrada.
Don't bother.
Yeah.
I tell them niggas don't bother. I be in the East Coast getting mo saga. I be in the land of my forefathers. In the club spending rands on the boat bottles. Yeah, I'm with Joey in the squad. TZ, make a start, I be going hard. Ain't it funny how these niggas used to hate? Now I'm 777, got Ugali on my plate. Mungu ibariki, speed the acapella, speed it kusaka hella. Keep it super mega, long way if I drop the top shaella. Bega, cover the combo. JHB, that's my stronghold.
Stronghold.
Don't bother.
Tabasamu juu ni meza ya mabrada.
Don't bother.
Toto mbili tatu kutia lada.
Don't bother.
Daraja mbili ngalilo,
ngalilo.
Daraja hili wadani masura.
bada.
Ain't no more booty calls, you gotta go off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
Hakuna litu na kesha kama popo. Mafala wajue na wapo wa soko. Hini ngoma ya wazito siki popo.
Na wapo home business. Furu kisuri.
Every day it's a holiday any baby day. Monday to Sunday it's a holiday any baby day.
Man a real bad man, furu kisuri. Pesa nyingi kwenye bank, furu kisuri. Magyale mwana nice, furu kisuri.
Fala wanna crawl,
furuki sunza, furuki sunza.
So don't test me,
furuki sunza.
Man a real done dada, me no borrow things from you, ask your mother. Maura di tozi panga, wicked man sing, wanna kesha kawa kanka.
Legeza, zamisha iko nini enango. Legeza, zamisha iko nini enango. Pandisha, muzuka baby girl nipe mo. Pandisha, muzuka baby girl nipe mo.
Every day, it's a holiday any baby day. Monday to Sunday, it's a holiday any baby day.
Man a real bad man, kuru kisuzi. Pesa nyingi kwenye bank, kuru kisuzi. A girl dem man a nice, kuru kisuzi. Kuru, yeah. Kuru.
Niko na kikundi haijifungi full kisunzi. Fundi wakuwa funza nyi wanafunzi. Ngumi turushi huku na achwa kichungi. Kidungi mahete na bidi wavute pumzi. Mini fiatu chizi biti kigonga. Nipita na utadhani mwizi kikomba. Niko na moto na sipoi. Nyibado bonoko batty boys. Yeah, I'm universal, internationally known. I got a lot of names, but just call me Cali Jones. I pull up in a party and turn it to something else. Being my friend is bad for your health. Velena waketa biduka by gogus. But me ningate kampesa kadai logus. Black clock, Buddha aye night bobo. Na ivo nivo na madanga biti aye logus. Hakilali
tunakisha kama pombo. Mafala wajue na wato wangomba. Ini kama yamba na kasi tutampo.
Checking the queue, shaking the bam bam, packing the jang jang. Come to shots off, fishing radars. In what time, chat to pick it, I ain't like a telfa. Yet on a ganja, tea, in the fanta. To Nakata, in the rasta. Man a gangsta. Some more take a pro, goes to take a cocker curl. Me attack a santa ponda, never take a care. Man, no yaku pita shinda, adi more sick. Nakama pose in vita man,
I don't fight chicks.
Narapin is a foot, your career race. In a beer, chota, juta, cook the beef.
At your own risk.
In the lambo, tana Subaru, can't race it. Big ego, coco, jumbo, let's face it. Leona hand, kabo lingua, can't take it. Ndina swali, hey amigo, can I kick it?
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic too. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic too.
Ah, uliyoko, kana bado jo moka buda. So na kuna tumo kuka ukito ushuhoda. Unajifanya wemi religious na unaroo ya Judas. Unabitray maninjas juu ya salasa buda. Roundi tumenona kapa kaza buchari. Na sura kama tiangi hapa kuna forgery. Cheki cheki meme clean up nice. Oh, shingo maji maji see that eyes.
Mandem, mandem, niko base na magaldem. Galdem, tuna blaze, tuna bandem. Bandem, bad vibes, mana kill them. Kill them, yeah. Mindo kimping, easy painting. Mana fresh team, na siko flexing. I got the juice, na siko blending. Nime stand up like ini bado nina blend.
DJ Miles, Kenya.
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic to. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic to.
Tumete korai hu, tumete korai hu. Tonete barafu we, diari kini dhukuru none jowe madhafu. Werute hadafu, doe de dhahafu. Cheta kwa nyapura na disoka gana dhuda. Nidaga nga sugu asio hage no ufuda. Ekera kera tulia kutigana na kia kwa nadoka. Dehere maudo matare na fata. Boss, I'm not just somebody, I'm a limitless boss. Africans are lost, better bring him back to court. Kogi sepa lion, but you just a house cat. Gotta switch that, flip it like an acrobat. Mambo bado pele yaku cheesy. Catch up with me, uta fall kama dizzy. I mean, I'm one off, no match up. You need backup, I just add up.
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic too. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic too.
DJ Miles, Kenya.